Oluvannyuma lw'olutalo okubalukawo mu kyondo kya Buwalabu nga luno lwakulembeddwamu Amerika ne Isirayiri okulumbagana ensi eya Iran, ang'ambo zitandikiddewo okuyitingana nti amafuta oba ebbeeyi y'amafuta yakulinnya kadde konna. Oluvannyuma lw'entalo zino ate abakulu okutandika okukuba enzizi z'amafuta, ekireeseewo okweraliikirira mu bantu si mu Uganda yokka wabula okwetoloola ensi yonna. Ekitongole ekivunaanyizibwa ku mafuta ki Uganda National Oil Company unoko mu bufunze kivuddewo n'ekigumya bannayuganda nti embeera egenda mu maaso mu kyondo kya Buwalabu bagitaddeko bulungi amaaso, wabula ng'ate eno tesandidde kwewanisa bannayuganda mitima mu kulowooza nti amafuta ebbeeyi yago egenda kulinnya. Abakulu bagambye nti embeera eno si bw'eri. Okusinziira ku Chief Operate Affairs Officer mu kitongole ekyo nga ye Tony Otowa, akakasiza bannayuganda nti embeera eno tebasaanidde kugyeraliikirira, era bw'atyo n'agattako nti bino byonna ebigenda mu maaso babiraba ng'ate ng'ekitongole tebakola bokka wabula ne bannaabwe bwe bakola omulimu gw'okutegekera bannayuganda ensonga ey'amafuta. Ebigenda mu maaso babiraba bulungi, era ng'ono agambye nti batandise dde okukola enteekateeka ku butya basobola okufuna amafuta, era n'agattako nti amafuta bannayuganda basaanidde okukitegeera nti tegaggibwa mu Iran yokka wabula ebifo ebirala bingi nnyo gye basobola okuggya amafuta gano. Tony Otowa bino abyogedde mu lulimi Lungereza.
We are working closely with our partner Vitol to make sure that we mitigate these disruptions as much as possible, but also see how best we can get enough product into the country. As the situation unfolds, we are monitoring the situation with our partner, and we are also using this opportunity to reassure the public that there should be no cause for alarm. We are doing whatever it takes and putting in the measures that are needed to ensure that there's uninterrupted supply of petroleum products in the country. But more importantly is to let you know that we still and are still receiving vessels with fuel products for us to consume as a country. So there is no cause for alarm. There shouldn't be cause for alarm. And we want to make it clear that we are working over the board or over and over to make sure that we have supply within the country.